San bonani balaleli na babukeli bombele, igamalami nginguSlindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho, kungulwesibili mhla ka-30 kuNovemba. Ngesonto uMengameli uCyril Ramaphosa uthe kuzosungulwa ithimba elizocubungula kabanzi ngokufanele kwenziwe ukuze kube khona indlela yokuphoqa abantu ukuthi bagomele i-COVID-19. Wenza lesi simemezelo nje uMengameli, kuvele sekunezinkampani ezinjengo-Discovery esezamemezela ukuthi zona kusukela ngonyaka ozayo zizolindela ukuthi izisebenzi zazo zonke zigome. Ngesonto eledlule, kukhona namanyuvesi amemezele ukuthi azophoqa abafundi bawo ukuthi bagome. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngokubengelele ngibengelele abalela abahle nababukela abahle bombele.
Mnumzane Zikalala, njengamanje bangu-35% kuphela abantu abasagomile, kanti futhi sekukhona nenselelo yohlobo olusha lwaleli gciwane okuthiwa i-Omicron, nosekuphinde kwafaka ingcindezi kwimboni yezokuvakasha kanjalo nomnotho wonke. Kungabe mhlampe lezi izathu zanele yini ukuthi uhulumeni angavika ngazo uma kukhona abazozama ukuphikisana nesimemezelo sikaMengameli?
Izathu eyiqinile la uMongameli ezothi khona, niyabona ukuthi leli gciwane uma kuthiwa liyadevelopha noma liyanda ngokushesha okungakanani, niyabona ukuthi uma sekuthiwa seyiqalile ukubhebhetheka kwalo, sekungene into esingayibiza ukuthi i-variant entsha, ifike besizokwenza umonakalo ongakanani. Sinye kuphela isixazululo esinaso njengohulumeni esekuthena abantu abahambe bayogoma. Sinye kuphela isixazululo esinaso njengohulumeni esekuthena sovimba kanjani ukuthi iy'nsiza kusebenza noma iy'bhedlela zethu azingatholakali zingaphansi kwengcindezi uma sekufakele izilapho ukuthi abantu abahambe bayogoma. Siyazi ukuthi abantu ngiyasakwazi ukuthi sibaforce ukuthi bayogoma, kodwa singaqhuquzela ukuthi iy'nkampani eziyimele nathi ey'ndaweni zethu esuke sinazo senze imigomo noma imithetho ezokwenza ukuthi umuntu ongagomanga angakwazi ukuwasebenzisa lawo ma-services, ikakhulukazi uma kwama-services asingeke sasho ukuthi a-essential kakhulu noma mhlawumbe ngeke uzowathole anywhere else other than uhulumeni. Kodwa kokunye sobethe sithi cha, if ufuna i-incentive noma mhlawumbe into efana njengalezo ukwenza ujabule, qiniseka kuqala ukuthi ugomile nenze ubusuke akuthola lokho okufunayo.
Kukhona abasazolwela ilungelo lokuthi umuntu uyazikhethela indlela afuna ukulashwa ngayo, ikakhulukazi njengoba kukhona nokuthi akukaziwa kahle ukuthi imigomo le ekhona inamandla kangakanani kwi-Omicron. Ngabe mhlampe ngokomthetho kungabhalansiseka kanjani konke lokho lelo lungelo kanjalo nesidingo izwe libhekene naso?
Asikhumbule ukuthi ilungelo lakho liqala bese lizophela laze limaza khona ilungelo lomunye umuntu. Lelo lungelo lomunye umuntu ukuthi akwazi ukushaya umthetho afuna ukuwushaya endaweni yakhe. Asithathe njengendawo zokudlela, indawo ey'fana mhlawumbe ney'ndawo zokungcebeleka, ney'ndawo ey'fana ney'tediyamu, nazo zonke ezinye iy'ndawo esike siyisebenzise within our social context. La bezothi khona, yebo unelungelo ngese sikuphoqa ukuthi uhambe uyogoma, ilungelo lakho sohlonipha lokho, kodwa hlonipha nelethu ilungelo lokukhetha ukuthi ubani umuntu ongenayo la kule ndawo yethu. Hlonipha nelethu ilungelo lokukhetha ukuthi ubani umuntu esomnikeza noma simdayisele ama-services ezoba khona, nala engahlala khona ama-incentives nezinye izinto ekufanele azenze before azongena uma azo-occupy kuthini. Sike sibone endaweni ey'ningi la kuzothiwa khona sidinga isitifiketi esishoyo ukuthi ugomile, noma isitifiketi osingasitholanga ukuthi ugomile. Sicela usinikeze ama-test azokhombisa ukuthi usuyenzile wahamba ukwenza i-COVID test yabuya i-negative and then usukangena ngaphakathi. So khumbula nje ukuthi nathi sisebenza ngazo iy'nkantolo, kukhona inkantolo nejaji lala e-Durban Coastal Division elathi akekho umuntu oyongena enkantolo yayo uma ngabe engenayo i-vaccination certificate noma engakhombisanga ama-results akhe ukuthi uhambile wayogoma oboya konke kulungile e-negative. Omunye angakubuka lokho njengobulinyazo kwelungelo, kodwa naye usasebenzisa ilungelo lakhe njengomuntu osuke yi-owner noma accountable for that institution la ezothi khona anginankinga uma ungagomanga, kodwa uma uzongena ngala uzothobela umthetho mina engiwushayile ohambisana nawe ugoma noma ukukhombisa ukuthi uhambile wayo-test wakhombisa ukuthi u-COVID negative.
Njengoba sekukhona namanyuvesi athi wona azodinga ukuthi izi-student zonke zawo zigome, ngabe kusho ukuthi zingakwazi ukunqaba ukuthatha umuntu ongagomile?
Kunjani impela? Asikhumbule ukuthi amanyuvesi ayishayela yona imithetho la bezosho khona ukuthi ubani ongenayo, ubani ongangeni. in as much bezokwazi ukusho ukuthi cha iyikhala zingenela ngaphakathi bezokwazi ukusho asikwazi ukuthatha umuntu ongenama qualifications awukuthi asikwazi umuntu ukuthatha umuntu ongaphansi kweminyaka owodwa noma ongaphezulu kweminyaka owodwa ochaza ukuthi banike basuke benikeziwe amandla ukuyidecidela ukuthi indlela abazokonducta ngayo indlela abafuna ukuphila ngayo ithini where umthetho lawo wangenelela khona masekhombisa samthutho fokubandlulula noma uqondo kwelungelo lomuntu thizeni ukuthi akwazi ukuaccess i-public institution. But if bengakwazi ukuthi bayijustify lo limitation ukuthi yindaba ilungelele nje silinqundile amandla silinqundela for in which is the greater good of ukululama kwabantu nokuphila kwabantu in the case of i-COVID, then uzobe sesebethi umnkantolo cha siyavuma impela ukuthi ilungelo lakho linqundiwe kodwa ukunqunda kwawo is in line to section 36 we-constitution yethu oshoyo ukuthi alikho ilungelo eli-absolute alikho ilungelo elingelakwazi ukuthi linqunde noma mhlampe lithi ukululazwa kancane amandla alo kodwa inqubo uma kuwukuthi lizosiza wena ngokuvikela wena nabanye abantu noma iningi labantu even noma ngabona ungakakholeli ukuthi kubalala lizokusiza khona.
Nomzanzi Kalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, ibe nosuku oluhle.
Siyabonga. Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys.